on the beat.
Mvuto limenivutia hoi bintabani we mtoto unanikosha penzi lako la mvuto limenivutia hoi bintabani we mtoto unanikomesha natamani mimi niende mbali iwe juani ama kivulini yote hali barabarani hata majini kutafuta mali nikumiliki mihani mtoto mzuri natamani mimi niende mbali iwe juani ama kivulini yote hali barabarani hata majini kutafuta mali nikumiliki mimi mtoto mzuri moyo kama mpira he
unadunda
dunda
nae unadunda dunda nae
ah na kuwaza sepeto he
sana nakupenda he sana nakupenda he sana nakupenda he
ah moyo kama mpira he
unadunda dunda nae unadunda dunda nae unadunda dunda nae
na kuwaza sepeto he
sana nakupenda he sana nakupenda he sana nakuwaza
sana mapenzi sitaki tuzichunge kauli zetu sweetie tena kwa nguvu na mikesho ntanunua bunduki tuwaumize wanafiki wanafiki upendo ndo kila kitu mapenzi ya thamani naepata tena sana sana burudani wendo mimi ndo wewe msemo wa amini kila chako mwenzako na thamini natamani mimi niende mbali iwe juani ama kivulini yote hali barabarani hata majini kutafuta mali nikumiliki mihani mtoto mzuri natamani mimi niende mbali iwe juani ama kivulini yote hali barabarani hata majini kutafuta mali nikumiliki mimi mtoto mzuri moyo kama mpira he
unadunda dunda he unadunda dunda
he moyo
unadunda dunda he
ah na kuwaza sepeto he
sana nakupenda
na kupenda wema sepeto popote ulipo ah moyo kama mpira he
unadunda dunda he unadunda dunda
moyo wangu unadunda
sana
wema we na kuwaza sepeto he
Sana nakupenda
moyo wangu unadunda dunda eh.